Shalom, shalom. Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David, have mercy on us. Amen, 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 amen. Umbarikiwa sana na Mungu anakupenda sana, 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 sana. Leo tutajifunza somo linalotoka kwenye kitabu cha Luka, kuanzia ule mstari wa 12 mpaka 32. Kwa hivyo ukipata muda soma Luka ile 12, amini sura ya 15 mstari wa 12 mpaka 32 yote ili uweze kupata uelewa zaidi. Lakini sisi tutagusa kuanzia hiyo mstari wa 12 mpaka 14. Lakini kwa uelewa zaidi na kusihi usome 15, 12 mpaka 32. Lakini pia tutatumia Yakobo sura ile ya 4 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, yule mdogo akamwambia babaye, baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Hili ni somo la mwana mpotevu. Tumekuwa tukilisikia sana, tumekuwa tukifundishwa sana, lakini leo tutajifunza kwa engo nyingine, au niseme kwa namna nyingine. Siku zote, we have a free will. Ndio maana the Bible says in the book of Revelation, anakuja kwetu, Revelation 3, anagonga, anabisha hodi, because God is a gentleman, he doesn't barge in. Anabisha hodi na atakayefungua na kumkaribisha atafanya makao kwake. Maana yake nini? Mungu hajaumba robot. Mara nyingi wanasema tumeumbwa tukiwa binadamu, ametupatia free will. Na ndio maana Eve alivyokuwa kwenye garden alikuwa ana free will, either to choose to listen to certain deception au to go through the righteous way. So siku zote tunapewaga a free will. So hii kisa pia cha mwana mpotevu, it teaches us more of free will. Yani Mungu ametupa nafasi ya kuamua maisha yetu sisi wenyewe. Unataka iwaje? Ndio maana Biblia inasema sasa kitabu cha Ayubu 38:12, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Maana una mamlaka ya kuamua juu ya maisha yako. Somo ambalo nataka tujifunze hapa kwa pamoja, wote tujifunze, ni kuwa unapotoka kwenye coverage ya Mungu au covering ya Mungu, siku zote tegemea maanguko. Huyu mwana mpotevu, kabla ya kuomba kupewa mali na baba yake, kabla ya chochote kile ambacho alikuwa amekidemand kutoka kwa baba yake, alikuwa na maisha mazuri tu. Alikuwa anaishi tu vizuri tu, na anakuwa treated kama mtoto, na anapata portion yake kama mtoto. Lakini the moment deception ilivyomuingia, last of the flesh ilivyomuingia, basi alichokifanya, akataka kugaiwa mali za baba yake sawa sawa yeye na ndugu yake. Na baba yake hakumnyima, alifanya alivyotaka. Kwa nini? Baba yake kwa na present maisha yetu ya kila siku, namna Mungu anavyofanya kwenye maisha yetu. Chochote unachotaka wewe, Mungu atakupa tu, kwa sababu he loves you. Lakini hawezi kukuzuia kama unavyotaka wewe akuzuie. Ndio maana tunapewa neema ya kusoma neno. The more you are reading the word of God, the more unajua mapenzi ya Mungu kwako ni nini, na anataka ufanye nini, na hataki ufanye nini. Kwa ina maana pamoja na kukua na kulelewa na huyu baba, bado huyu mtoto alikuwa hajajua mapenzi ya huyu baba kwa watoto yake, kwa watoto wake ni yapi. Kuwaona unakuwa kwenye misingi gani. Kwa the moment alivyoondoka kwenye ile covering ya babake, akaenda kufanya uasherati na kutapanya mali, disaster ilianzia pale. Biblia inasema alitumia vitu vyote. Sasa ukisoma mpaka 32 ndio utajua the suffering he went through. Ndio the suffering ambayo mimi na wewe leo tunaipitia. Kwa sababu tumekataa ile covering ya Mungu. Tumeondoka kwenye ile njia ambayo Mungu ametuagiza tuende nayo, ambayo ni Kristo Yesu. Anasema I am the way. Tumeamua sasa kuifuatisha namna ya dunia hii. Tumedemand our freedom, which is very okay. But hatutumii hiyo uhuru wetu kwa namna njema, tunautumia vibaya. Kule hii tunaanguka, tunakoanguka kwa sababu hakuna ile covering tena. Tulisha mwana mpotevu alishazoea akiamka asubuhi chakula kipo. anasema mpaka ukisoma mpaka 32 yeye na maana alikuwa ameanza kula mpaka vyakula vya wanyama vya nguruwe. Makapi anakula. Why? Kwa sababu aliamua kuviolate. Aliamua kuviolate nafasi yake kama mtoto na akaamua kuingia kwenye umiliki. Are you ready kuingia kwenye kumiliki? Everything has a process. So before you embark in any new journey, ask God kwanza, is it your will? Kuna siku moja utajifunza kwa habari ya Daudi. Alimuomba Mungu mara 9 kujua mapenzi yake. Mara 9 the Bible quotes 9 times. Je, nikapigane? Je, nisiende? Ina maana Daudi pia alitufundisha kwa habari ya kumuinvolve Mungu kwenye your decision. Kwa unyenyekevu na sio unaomba, yani wakati usha make up your own mind. So leo hii wengi wetu tunapitia changamoto mbalimbali, lakini kuja kuangalia kitovu ilikuwa ni maamuzi ambayo tuliyafanya ambayo alikuwa si sahihi. Leo hii tunateseka kwenye nchi za ugenini, maana kwamba you are out of the covering ya babako. Unapokuwa huko kwenye coverage ya Mungu, unapokuwa huko kwenye chini yake, kwenye mamlaka yake, anakuwa na uwezo wa kufanyia vile anavyotaka yeye kufanya kwenye maisha yako. Kwa sababu anakuwazia mema, anasema maana najua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Yeremia 29:11. So that's the will of God. Kwa watu wengi tunaona ninakapa, mbona kama nabanwa, babangu nipe tu urithi wangu nikatafute maisha yangu mwenyewe. You feel like you are ready. No, you're not ready. Am I ready to go out? Huu unajiuliza kwanza. Let God release you in any area of your life. Let God release you. He knows when you're mature enough. He knows when you can be released. He knows. Ukishatoka ukaenda kuingia kwenye dunia, kwenye ulimwengu, ndugu yangu, tabu utakayoipitia hutaamini, kwa sababu there is no coverage. Huna covering. So Satan can do whatever he wants to do with you. Anaweza karibu kabisa maisha yako vile anavyotaka kuharibu. Why? Kwa sababu hakuna ile covering ya kimbingu. Na leo hii mimi na wewe tunapitia changamoto nyingi, na udini na kusema ni kwa sababu tumeviolate haki yetu kama wana, na tukajigeuza kuwa kutokuwa wana tena, tunataka na sisi kuwa juu ya yule aliyetuumba. Huwezi kusema kwa mdomo you want to rule, no. Lakini kwa your actions it speaks much better and louder. Kwa ni muhimu sana kabla hujatoka kwenye kuingia kwenye stage nyingine yote ya maisha, au exposing yourself in a different world, hakikisha you ask God about it kwanza. Muulize Mungu kwanza, unanishauri nini? Roho ya shauri ipo jamani. Katika hiyo 7 kuna spirit, it is the spirit of counsel, roho ya shauri, ambayo yenyewe inasimama kwamba ujitahidi usifanye maamuzi ya kukurupuka. Ask God for his wisdom. Let him speak to you. Utapewa kitu ambacho huwezi kukitunza. Utapewa uhuru ambao huwezi kuumudu. Wengi wetu tunataka uhuru, lakini uhuru hatuwezi. We feel like we are free. No, we are slaves to sin. Tumekuwa watumwa wa dhambi. Tunajiona tuko huru, lakini hapana. Kama Warumi inavyotuambia, Warumi 6, tumekuwa watumwa wa dhambi. Sisi hatuko huru tena. Kwa sababu tumekataa kabisa kufata namna ya maisha ambayo Mungu anataka tuende nayo. Tunachanganya sana. We mix a lot. And when we demand for the freedom we are being given, it's okay, you can go. Unataka uhuru utapewa. Unataka urithi wako huwa hapa, nenda. Lakini unaona, lakini ukisoma 15:12-32, utaona the love of God for us. Huyu baba ana present the love of God for us. God loves us. So when you sin, go back to him in repentance, in a repentant heart. He will welcome you kama alivyo. Yani this was speaking about how God loves us. You messed up, yes, but yet you are still my son, you are still my daughter. I wash away every shame that you went through. Nitakuosha utoke kwenye kila aibu ambayo umeipitia. So badala kujilaumu, pengine unajua kabisa nilitoka mahali nikaenda nika mess up na nini, usikae kwenye ile state ya regret. Kitu kizuri hicho kifanya huyu mwanampotevu alikumbuka kwao. Remember your father Jesus. Always his hands are open to welcome you back. Always, no matter how dirty we are, no matter tumekosea kiasi gani, he loves us gently and truly. Hata kama tumemkosea kiasi gani, siku zote yuko tayari kutusamehe na kutupa neema ya kuanza mwanzo mpya. Every single day. Every single day. Mfalme Suleiman alisema, kwa kuwa hakuna mtu awaye yote ambaye hana dhambi. Hakuna. Hii ni Samueli wa kwanza, sura ile ya 8:43. Anasema hakuna mtu awaye yote ambaye hana dhambi. There's grace waiting for you and me. Let's embrace that grace. Tuishike kwa mioyo yote. No matter how dirty you think you are, the blood of the lamb can still cleanse you. Damu mwana kondoo inaweza bado kukuosha. Haijai kuacha kuondoka thamani yake. Ni damu ya thamani. Ni damu isiyokuwa na hatia. Ni damu isiyokuwa na uchafu wala dhambi wala mawaa. So usikubali kutoka kwenye covering ya Mungu just because of the temptations of the world. Usikubali. Shetani anaanza kukuvuta, jaribu hili. Even na hivi, mbona this is right? Ask God, is it your will? Sit down and engage yourself in his word. Kama husomi neno, hutajua mapenzi ya Baba yako aliye mbinguni. Utajikuta unatoka na kwenda kuyafanya mapenzi ya adui. Na ukienda kuyafanya mapenzi ya adui, tegemea anguko kama ambalo alikutana nao mwana mpotevu. May God bless us. May God deliver us. May God give us new beginning. And may God fill us more and more the spirit of counsel that may raise us to be the children of God and not the children of Satan. That we can understand the will of the Father upon our lives. Ili tuweze kunyenyekea na kutii na kuvumilia na kusonga mbele. Na kutokukubali kutoka kwenye coverage ya Mungu. Tukae chini ya coverage yake. Tukae chini ya covering yake. His covering. Let him cover us. Anasema aketie mahali pa siri pake aliye juu. Ataka katika uvuli wake Mwenyezi. So that is our prayers every single day. Sasana Psalm 91. Declare it for your life. Usitoke kwenye hiyo covering. Ukienda tu nje, usifikiri maisha yako atakuwa the same. Never. So don't try to tempt the devil to tempt you. Don't tempt the devil to tempt you. You won't like it. As we read kwenye Revelation, As we read in Revelation 12, the devil doesn't have much time. He has a limited time. Hana muda kabisa. His time is limited. So hayuko ku play around, no. He knows what he's doing. Na yuko in a serious mission. So shetani asipate kutushinda, maana tukosi kuzijua fikra zake. Wakorintho wa pili, sura ya pili, mstari wa 11. Amen, amen, amen.